You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Scott Morrison wuxuu noqday ra'iisul wasaarihii 30aad ee Australia bishii August ee sanadkii la soo dhaafay, kadib markii xisbiga Liberaalku uu codeeyay inuu ra'iisul wasaare noqdo. Waqtigaas oo xisbigu galay isqabsi ballaaran oo hoggaanka ah, wuxuu xilka qabtay waqti garabka muxaafidiinta ee xisbigu ay ka caroodeen in Malcolm Turnbull uu awood u yeelan waayay inuu mariyo siyaasadihiisii ugu waaweynaa oo ahaa kuwa tamarta iyo canshuuraha. Laakiin hadda Scott Morrison ayaa u muuqda mid xisbiga mideeyey mar kale, laakiin sida warbixintan ka muuqata, qaar badan ayaan hubin inuu awoodo in isbahaysiga uu ku hoggaamiyo guul doorashadan uga timaada. Shirkiisii jaraa'idii ugu horeeyey markuu hoggaanka Liberaalka la wareegay, Scott Morrison ayaa ballan qaaday inuu dib u soo dhisayo kalsoonidii shacabka ee luntay intii khilaafka publiga ee xisbigu socday.
Today our team needs to look after the events of this week and how that's impacted on them, and where there needs to be changes, they will be made.
Maanta kooxdeen waxay u baahan tahay inay fiiriyaan dhacdooyinkii asbuuca iyo sida ay iyaga u saameysay, iyo halkaa loo baahan yahay in wax laga bedelo. Haddii loo baahdana waa la bedelayaa, intii la sii wadi karana waa la sii wadayaa. Wixii intaa ka dambeeyeena ra'iisul wasaarenimada, Mr Morrison ayaa caqabado dhowra wajahay oo ay ka mid yihiin inuu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka, inuu ansixin waayey shuruuc waaweyn iyo eedo la xiriira Islaam nacayb iyo haween nacayb, taas ka sokow iyo ka sokow cod aruurin kasta oo la qaado oo muujinaysa in isbahaysigu uu ka hooseeyo Laybarka. Haddana cod aruurintaas waxaa ka muuqda in dadku ay door bidayaan Scott Morrison inuu noqdo ra'iisul wasaare marka loo barbardhigo Bill Shorten. Dr Sarah Gazzarani oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Monash ayaa sheegay in Mr Morrison shaqo fiican uu qabtay marka la fiiriyo duruufaha uu ku noqday hoggaamiyaha xisbiga.
The clearest way that Morrison has been able to steady the ship is in terms of trying to shift focus away from the personalities within the Liberal Party to more about policies that the party.
Dariiqa ugu cad ee Morrison ay ugu suurto gashay inuu xaaladda maareeyo markay noqoto inuu isku dayay inuu ka duwo diiradda lagu hayo shakhsiyadda xisbiga Liberaalka ee la eego siyaasadaha xisbiga, markay noqoto amaanka xadka amniga qaranka, sida loo maareeyo dhaqaalaha, qaybahaas oo dhan waa dhinacyada xisbigu u arko inay kaga fiican yihiin mucaaradka. Mr Morrison, oo diinta Masiixiga ku dhaqma, aadna u taageera xurriyadda diinta, wuxuu ka soo horjeestay guurka dadka isku jinsiga ka hor intaan loo dooran baarlamaanka federaalka 2007-dii. Isagoo matalaya kursiga Cook ee New South Wales, Mr Morrison wuxuu madax ka ahaa hay-adda dalxiiska Australia intii u dhaxaysay 2004-dii ilaa 2006-dii. Intuu xilkaas hayeena wuxuu mas-uul ka ahaa xayeysiin aad loo hadalhayay oo laga mamnuucay dalka Britain kadib markii lagu sheegay ama loo arkay in ay akhlaaq xumo ku jirto. Kelmad ku dhex jirta halkaasi ayaa loo arkay kelmad xun oo aan markaasi caadiyan laga sii deyn telefishinada. Mr Morrison ayaa lagu soo daray golaha wasiirada 2010-kii markii isbahaysigu ay ku guuleysatay doorashadii 2013-kiina waxaa laga dhigay wasiirka socdaalka waqtigaas oo Tony Abbott uu ra'iisul wasaare ahaa. Intuu xilka hayay u dhaxaysay 2013-kii ilaa 2014-kiina, Mr Morrison ayaa aasaasay hay-adda howlgalka xadka xorta oo ahaa siyaasad adag oo looga dan lahaa in lagu joojiyo magangelyo doonka doonaya inay dalka ku yimaadaan doonyo. Inkastoo Mr Morrison weli uu sii wado hadallada adadag ee ku aadan dhanka magangelyo doonka, laakiin wuxuu hal mar ka leexday hadalkaas adadag mar uu goob ka hadlayay sanadkii la soo dhaafay.
You know, politics is not for the faint-hearted, and you've got to be prepared to carry the burden of decisions.
Waad ogtihiin, siyaasaddu beer jilaac ma laha, waa inaad diyaar u tahay inaad qaado culayska go'aamadaasi. Jilbaha dhulka dhigaysa oo hin ayaa kugu soo istaagaysa, waxaa ku soo maraya waxyaalo adadag. Waxaa la weydiiyey, ma intaad jilbaha dhigatay ayaad ooyday? Morrison wuxuu ku jawaabay, haa dabcan. Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay inuu dib u furayo xerada Christmas Island kadib markii la ansixiyey sharcigii daadguraynta caafimaad ee qaxootiga ku sugan Nauru iyo Manus Island, isagoo markaas ra'iisul wasaaruhu ku doodayay in sharcigan uu keenayo in magangelyo doon badani ay doonyo ku yimaadaan. wuxuuna markiiba sii daayay fiidiyo degniin ah oo loogu talagalay kuwa ka fakaraya inay Australia u soo safraan.
The Australian government has zero tolerance for people smuggling and illegal boat travel to Australia. No one who attempts an illegal boat journey to Australia.
Dowladda Australia marna uma dulqaadanayso dadka wax tahriibiya iyo doonyaha sida sharci darrada ugu soo safraya Australia. Ma jiri doono qof isku daya inuu si sharci darro ah doon ugu yimaado in Australia la dejiyo abid. Intii u dhaxaysay markuu ahaa wasiirka socdaalka iyo ra'iisul wasaaraha wuxuu soo noqday khasnajiga dalka 2015 ilaa 2018. Waqtigaas ayay codbixiyaashu soo dhaweeyeen hal ku dhagiisi ahaa shaqo iyo kobac dhaqaale iyo deyntii dalka oo sii yaraanaysay. Wuxuu sidoo kale marar badan ka soo horjeestay in la aasaaso guddi qaran oo soo baara bangiyada iyo hay'adaha maaliyadda, isagoo weliba hadalla kulkulul oo dhaleecayna u jeediyay Labour-ka oo iyagu doonayay in guddigaasi la aasaaso.
I don't know what the Royal Commission is apparently into, but more sadly, neither does Bill Shorten. It is nothing more.
Ma aqaan waxa guddigan uu qabanayo. Nasiib darradu se waxay tahay in Bill Shorten xataa uusan garanayn taas. Tani wax kale ma aha ee waa Bill Shorten oo doonaya inuu dadka istuso oo iska cawdo. Guddigaas ayaa mar dambe la aasaasay, baaritaankoodiina waxaa ka soo baxay warbixin si kulul loogu dhaleeceeyay bangiyada oo warbixintaas oo weliba ku talisay in 24 case ay dhici karto in dad lagu maxkamadeeyo. Mr. Morrison ayaa galaya doorashada federaalka isagoo dib ugu guuleystay taageeradii uu lumiyay ka hor intii ama markii hoggaanka la isku qabsaday. Laakiin Dr. Gazarian ayaan hubin in taasi ugu filan tahay in isbahaysugu ay ku guuleystaan doorashada bishan.
He has been able to be that new leader fairly effectively. The problem of course that he has is that the damage was pretty much already done by the time.
Wuxuu noqday hoggaamiye cusub oo shaqo fiican qabtay. Dhibkuse waxa weeye dhaawacu horu u dhacay markuu ra'iisul wasaaraha noqday. Xisbiga liberaalka waxay u kala baxeen kooxo weyna jajabeen, waxayna isaga ku ahayd mid adag inuu mideeyo saaxiibadiisa xisbiga.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.